undi wadusabye ijambo ni Ntwari John Williams uri I Kigali mu Rwanda ukurikiranira hafi ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda bibera mu Rwanda aravuga ko gahunda ari nziza ariko hari byinshi ayinengaho
urebye gahunda Ndi Umunyarwanda ifite izina ryiza rwose ariko wareba ibiganirwamo ibikorwamo ugasanga biganisha u Rwanda mu mpanga icyo mvuga umuhanga umwe yaravuze ngo akaga gakomeye isi ifite saba ko ibaho ubwo nabo ndi bibi bikorwa bagacisha abantu benshi babona kwigahunda ubikorwa n'uburyo uvugwamo bitagamije cyiza ariko bagatinya kwivuga yego abanyamahanga bahaye ibitaramo ko babiha uburemere bukomeye cyane bituma haza umwiryane mu banyarwanda kuko mbere ntago tuzi na gato mu mateka aho abatutsi batwa n'abahutu bigeze
ako izi ntambara za kera zabaga zari hagati ya ndewe za rucuzu si z'abanyarwanda
ni z'abanyarwanda ariko urebye ibyo ku rucuru ntibyigeze bihagati uko yatuzi ni ya moko ya mbere kandi nabwo ifite ikindi
ariko amoko y'abanyarwanda anyway sibyo
reka n'abanyiginya
none amateka y'u Rwanda atangira ryari ubwo
amateka y'u Rwanda atangira kera cyane
guhera
kubahe
ayo ngayo rero ntabwo muyashyiramo iyo muvuga ibyo ngibyo
ni ikibazo gikomeye kuko abantu benshi cyane aho ubu ngubu usanga bafata amateka y'u Rwanda nk'atangira mu 2000 cyangwa se mu nyuma cyangwa 95 bakibageza ko mbere yako hari byagiye bikorwa bifite uburemere ku buzima bw'igihugu n'abandi bantu baganira umwe muri bo yavuga ati ndi umunyarwanda bamwe bakamuhunga kuko badashyinjiramo ese niyo birimo mu gice cy'abantu batinya kubiganiraho hagati yabo
iyo uvugana nabo bakubwira ko batinya kuvuga kubera iki
nuko bavuga bati ibi bintu ntabwo ibi bintu ni ivanguramoko ibi bintu birimo umwiryane n'inzangano zikomeye zishobora ndetse kuba zirenze iz'ibindi bihugu u Rwanda rwigeze runyuramo mu bijyanye n'amoko ndetse n'abakora ibiganiro biba byateguwe na za minisiteri usanga birinda kugira ikindi baganiraho ku ruhande kubera ko bigaragara nk'ibikorwa bituma abantu babasha kwivangura
harimo nto mu kiganiro cy'ubushize wakoresheje koza ubwonko brainwashing
icyo nacyo kirashoboka cyane ndaguha urugero mu minsi ishize haraho bikurikirana byategwa na miseri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga mu gihe umuntu amaze gutanga ubuhamya mu by'ukuri butwubu n'icyacu gikuba abagore batatu bari bicaye ahagana mu ntebe z'inyuma umwe muri bo ati ese kanaka burya nawe yatwishagamo niba umuntu atangira kubona ko uwo bakoranaga neza nta kibazo bafitanye amufata nk'umuntu wabishagamo abatangiye kuvuga ikintu cy'umwiryane n'urwikekwe hagati ya bombi ubwo buryo uvuga ngo usarakoze ubwonko niba abantu bashyirwamo ibintu bakayifata bakayimira bunguri badashunguye ngo barebe igikwiye n'ikidakwiye mbibona ko ikibazo gikomeye cyane
abari mu Rwanda baravuga ngo biravugwa n'abanyapolitiki bari hanze wowe rero mbwira rero ko no mu Rwanda abari mu Rwanda abaturage basanzwe niko babibona
itangaje nuko no kugira ngo ubone uwikuganirizaho ni ikibazo umuntu ahita kubwira ati njye sinumunyapolitike ubibinjyanamo ukibaza impamvu gahunda yitwa kubereyeho imibereho myiza y'abanyarwanda n'abaturarwanda abantu bayishisha
uravuga ko gahunda ku Ndi Umunyarwanda ntabwo ari mbi ariko urabona ko yari kwiye gutunganywa neza
uburyo ikorwamo ntabwo bugamije kumenyesha abanyarwanda kubana nk'abanyarwanda ahubwo irimo kumenyesha abanyarwanda kubana nk'amoko ahubwo ndatanga urugero imyaka yagiye kuba 20 abantu bagenda biyunga ariko kuba bigeze ahangara muri za minisiteri zose abayobozi bakuru bakaba baramaze kwigaragaza nk'abahagarariye ubwoko ndetse babishaka ku rutonde rwa minisitiri nawe wishyushya akurikiramo ko akomokamo
amoko bigaje amaboko kandi bavuga ngo amoko ntayo
bavuga ko ntayo ariko iyo zihaguruka akavuga ati ngende nduyu n'uyu muri 19 nyuma cya 19 sogokuruza yari inka z'abandi none ndabisabira imbabazi undi akaza akavuga ibindi ibyo by'amoko abanyarwanda batangiye bibagirwa gahoro gahoro ndabitaracika ariko nibura ndabigeze ku gipimo cyiza cyo kugenda bigabanuka ariko ubu biri kuzamuka nari mubwiye nti uwe kurikiranye byose za minisiteri zose zitambuka yakwicaraga ku rutonde ati uyu minisitiri n'uyu uyu n'uyu akurikije amoko mbona ibi ntaho byari bitanira za guverinoma zashyirwagaho muri repubulika mbere n'iya kabiri aho wasomaga amazina ya minisitiri ngo kanaka igenamigambi mini plan umutotsi urabizi ko ariko wabisomaga ese niba ubu batabivuga ariko none iyi gahunda yaza buri wese akajya hari akagira icyo yigaragaza cyo muri abo moko byaba bitandukaniye n'iki yatangiye afite identity yindi yiha afite ikindi kirango yishyiraho ibyo bifata nk'ikibazo
uravuga uti gahunda nk'iyi ivangura ikanahindura bamwe baruharwa abandi ikabaha ububasha ntayegayezwa sore ese uko kuri kuzavugwa nande kuzavugwa ryari
icyo mvuga kuvuga ko abanyarwanda turacyakomeje gutekera ngo bavuge kuri ko mahana ashobora kugira igihugu kugigahunda ivangurika nahindura bamwe baruharwa ibyo nakubwiye
umuntu bamwe baruharwa hanze baravuga ko ari abahutu nawe ni kubibona
nirinda gukoresha incamuko ari kureje umuntu wese nk'uwo nguvuga ati abitse baguruka bivuga moko y'amazina biha rimwe na rimwe ubasha n'ubushobozi batari banafite bwo kuvuga ngo mbabajwe nuko ntakoze ikingiki kandi nawe ubwo yaragenda gatazi amahoro hagiye icyo gihe hari agatebo yishyizemo k'umugume cyangwa se umuntu udafashije abandi kubaho undi akagenda akavuga ati nge nabashaka guhisha abantu ariko sinabikoze akibagirwa ko hari ababahishe bakagira amahirwe bakarokokana hakaba n'abandi babahishe bagapfana nabo nka Niteka Felista Rugamba Spiani n'abandi icyo gihe y'umuntu abasha kwihirira ashobora ko yarakoze ndakiye ibyo atakoze undi akiha n'ibindi bitariho na gato ntawe bitanira na cyabwira umwana w'intama muri cya itasi ya kera ngo niba atari wamushereje ni umuvandimwe wawe niba atari we ni mwene wanyu kuko niba umwe agaragara nk'umuntu utagira inenge undi akagaragara nk'umuntu ufite icyasha hakabaho gusaba imbabazi kugeza umunsi nta namwe baraguruka bavuge bati ubwo basabye imbabazi yavuguse mu izina rya kanaka cyangwa rya bakanaka ndazitanze ese izo mbabazi zizaza ryari ziriho se n'ibi gahunda igamije kubaka
ndagushimiye ku bitekerezo utanze bakunzi b'ikiganiro imvone mvano nahadusoreje imvone mvano y'umunsi ndashimira abadusabye ijambo nubwo tutabatumikiye bose no kubera umwanya mu mwezina ry'abagenzi banjye dukorana hano muri gahuza imiryango mbifurije noheli nziza mwari kumwe na Ali Yusufu Mugenzi.